Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Tla ke dumedise majale fa a mmuso wa Modimo ka lena le maatla lena la Kriste Jesu mo re pulusi. Ke rata gore bana ba Modimo re leboge Modimo gore fa monyetla wa go tlotlwa le fokola gagwe gape. Mo letsatsi le ra itse gore batho ke ba bantsi ba phatlhaletse ba ya go keteka yalo meletso ya Christmas ba ile go bona bao ba leng gaufi thata le maphelo a bona. Jaanong ke rata gore re kgaogane molaetsa o wa Christmas ka setlhogo se se reng The Humble Birth of Our Savior. Tsholo ya go ikokobetsa ya mopholosi wa rona. Re ya go buisa mo bukeng ya Micha chapter 5 verse 2. Yona e buisa jaana. Wena Bethlehem Ephrata o motlana mo motseng wa Juda. Mme yo o tla nnang mmusi mo Iseraeleng o tla ntswela mo go wena. Mme matso a gagwe a tswa mo metlheng ya bogologolo le mo malatsing a a senang tshimologo. Ntate, ka leina la Morena Jesu re a leboga more pholosi wa ileng a re tsalwa gore rona re tle re bone pholoso e re leng mo go yona. Re leboga plan ya gago ge e phuthuloga mo matshelong a rona. Kopotse go fatse lefoko le gore le re le utlwe re phele ka lona ka Kriste Jesu Morena le more pholosi. Amen. Ga re buisa ka NIV e re, but you Bethlehem Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be able to rule over Israel, whose origin are from old, from ancient times. Re bona mona bana ba Modimo boikokobetso ba Morena Jesu e le kgosi mo seporofeta se diragalang ka yena se bonwa ke mo profeta Micha gore botsalo ba Morena Jesu ga ile ba botsalo ba majabajaba, ga ile ba botsalo bo e leng gore batho ba ka tswa ba baakantse gore kgosi etla. Wa itse gore ge go tlhongwa ngwana a tlobelegwa go baakanyetswa diaparo, go a emaemiwa, go tsamaiwa ditleliniki, go baakangwa mo a tlo gorogelang mo teng jalo, ba lesika ba mosolofela. Mara ga e le Jesu yena, lentswe la Modimo le re o tlo belegelwa mo Bethlehem ya Juda. Bethlehem ya Juda e lebelela gore e ne le yang, e ne le e senang maemo compared to ditoropo tse dingwe. E re e ne e le ennyane ga go lebelelwa balotso la ga Juda. Mara Modimo o bolela mantswe yo a re, out of you will come for me. Ko gore Modimo a re se se tlo iragalang ka mogare ga Bethlehem se diragalela nna. Ke nna ke le Modimo ke ratileng gore Jesu a tle go belegelwa mo motsaneng o monnye, mo motsaneng o nyatsegileng, mo motsaneng o e leng gore batho ba teng ga ba tuma, ga gona sepe se sentle se re ka emaemang ra bua Bethlehem ka sone. Mara seo ga se a thibela Modimo gore a diragatse tiragalo e kgolo e lefatshe le santsane le bua kana le celebrator le ka tseno, go bontsha gore le mo matshelong a rona bana ba Modimo go sena taba gore o kokobetse go le kanangkang, o tswa mo lotsong lo lenyatsegang bo kanangkang, batho ga ba go fe tlotlo e ba e fanang bona batho ba lefatshe. But Modimo wa kgona gore a dire se segolo se tswe ka mogare ga gago. O ka tswa o sa rutega, o ka tswa o sena tšhelete, o ka tswa o sena maemo, o ka tswa o sena eng bana ba Modimo, mara seo ga se palelise Modimo. Ka gore Modimo a re, so out of you will come for me. Se se diragalang bophelong ba gago, it is not for you but ke for Modimo. Modimo o kgona go itirela se batho ba palelwang ke go se dira, gore go tswe se se matlhonontlhotlho, go tswe se segolo mo bophelong ba gago. Morena Jesu ga a tlo goroga, tshimologo ya gagwe ga ya ba tumedi e kgolokgolo e leng gore e ne ya tsikinya batho ba bantsi, ka baka la gore batho ba latela dilo tse dikgolo tse e leng gore di tsikinya batho. Bona o e gorogela kwa Bethlehem e nnyane. Ga o lebelela gore o tsaletswe mo go yang, ga o lebelela bana ba Modimo maemo a le a gore go seke gwa nna le motho wa moitseng mole, go seke be gwa nna le batho ba 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 amogelang gore ba tsene ka mo dihoteleng tse di neng di le teng mo Bethlehem, mara a goroga belagele mo staleng sa dipitse because bibele ere monna belagelwa moteng go ne go sna le room bana ba mutimo ene le mo dipitse ka pa dipologolo dineng di jela ka moteng ga amogelwa ka di salutu ga amogelwa ka majaba jaba ga amogelwa ka di parade no o ne a amogelwa ke batho ba ba few ba ile ngore ba ne ba sna gone o ne a amogelwa mo plekeng e leng gore le yona ene e sna sepe se e leng gore itumile ka sona modimo o llata tso tsotlhe tse di nyatsegang bana ba modimo go itirela tse kgolo ka bophelo ba gago o ka tswa o questiona gore goreng mo bophelong ba ka nna ke sa tshwane le batho ba bangwe goreng batho ba kgone tsamaya ka dikoloi ke sena dikoloi ka gong batho ba nna mo dintlong wena ga o na le dintlo mare ke batla go bolelela gore maemo ao a ko tlase-tlase ao modimo o go celebrata mo go ona jesu kereste botsalo ba gaga boake bo emisiwa ke gore ga gona batho ba ba mo celebrateang go ile a tsalwa because it was the appointed time le wena mpho ya gago e etla ngwana wa modimo batho ba fana dimpho nako e but wena ga o fiwe ke ope mpho ya gago e etla maybe batho ba bantsi ba tlang ba go katogile ba se tlosetlhele le many le le ba bantsi le le only few mara seo ga se thibele modimo gore a dire tiragalo e kgolo ya ratang go e diragatsa mo bophelong ba gago kgosi ya dikgosi ya kgetha gore e tsalwe mo maemong a kwa tlase-tlase mo motseng wa Bethlehem kgosi ya dikgosi a tlhopha go tsena mo lefatsheng ka maemo a e leng gore a ne a sa phagama o ne a tsena mo go tselang diphologolo mo teng because ge batho bone ba sa itse modimo diphologolo tsone di tla mo itse modimo because di a mo itse modimo gore ke ena a di fepang di a mo itse modimo gore ke ena a di fa maatla di a mo itse modimo gore ke tsone ke ene a di sireleditseng rona re ka nna ra lebala modimo mara diphologolo tsone di tla mo amogela modimo batho ne ba sa kgone go neelana ka mala wa bone ne ba sa kgone go neelana ka dintlo tsa bone gore jesu a kgone go tsalwa mara diphologolo di a neela ka mo di jelang ka mo teng gore jesu kereste a kry-e mo a ka robalang mo teng bona ngwana modimo dintlo tsa tse ntsi gone bjano batho ba le bantsi ka nako ya keteko ya meletlo ya christmas ga ba re sepe ka seo ba tswile le tse di tswang ga ba ikutlwele go nna mo malapeng a bona ba reflecte mo leratong le la ga jesu kereste wa nazaretha gore a tsalwe it is because of us batho ba tswile le tse ba di tswang ba mo menateng ba lebetse ka modimo mara go teng ba e leng gore ba nyatsega ba teng ba ba sa bonweng ke batho ba ba ka gadimang ba re jesu kereste wa nazaretha le mo nakong yena ya christmas ye tsena mo bophelong ba ka tsena mo go nna o mphetole bona ngwana modimo lebelela jesu kereste ya ka kgosi ya dikgosi le morena wa marena o lebelele dikgosi tsa lefatshe le gore ge balekane ba bone ba tlo expecta ba tlo belegwa gore go iragalang dimpho di tlhaga le ko kgakala-kgakala dimpho tsa go tura ngwana o belegwa ka jeno o fiwa preme ya dimilion batho ke batla go bolelela ngwana modimo gore le mo bophelong ba gago o sekwa makala dilo e le tsa maemo a kwa tlase wa nagana gore modimo o go lebetse modimo ga go lebala e re Bethlehem ema o motlana mo metseng ya Juda mme mo o tla tswang mo go wena ke mmusi wa Iseraele le mo bophelong ba gago se se tla tswang mo go wena ke se se tla tsikinyang lefatshe you may be rejected o sa gopolole ke ba lesika mara se se tla tswa mo go wena ke se segolo you'll have visitors bona jesu le ga belegetswe mo staleng se le sa dipitse mara re bona modimo a tlisa baeti ba ba tlang ba tlo obamela kgosie ya dikgosie you will have people who will support you o tla nna le batho o tla kry-a batho ba ba tla ema le wena le gago le thata ga se ba botlhe ba tla go rejectang ga se ba botlhe ba tla go ignorang christmas ye modimo o e baakanyaditse gore go tswe se segolo mo bophelong ba gago wena dumela ditshepiso tsa modimo dumela diporofeta tsa modimo di phetagale mo bophelong ba gago bona badisa batho ba e leng gore ke ba maemo a ko tlase batho ba nkebe ba itlale ya gore re hirilwe ga re na sepe ba ne batla ga batla batla ba tshwere dimpho ngwana modimo it doesn't matter gore o associate le batho ba maemo a ko tlase mara ge batla ko go wena ba tla tla ba tshwere molaetsa wa christmas ba tla o dumedisa ka tumediso e very special bona ga ba tla o dumedisa maria bona ga batla ba tla itumedisa mora ba tla o dumedisa morena jesu ba tla ka dimpho tsa di gauta tsa dimera le tsa selefera dinkga monate gona mole. I want to tell you gore Christmas yeng lo wena o tla ja ya ka ba bangwe, lo wena o tla thaba ya ka ba bangwe, o tla apara ya ka ba bangwe, dimpho tsa gago dietla. Se segologolo ke mpho e o e leng Kriste Jesu gore o tshwantsana le teng le ka tseno ngwana Modimo, gore go ka mo amogela lethabo le tla tlala mo bophelong ba gago. Go tla le baengele bana ba Modimo, wa itse ke rata matiragalo ya diragetseng mo, go tla le baengele ba tshwere dikgang tsa dimolemo tsa gore Jesu Kriste ke ena mopholosi. Mole morena Jesu ena a tlile a ikokobeditse, because God loves the humble beginnings. O sekebe wa tshwenyega ngwana Modimo, wa nagana gore Modimo o go lebetse, Modimo ga a go lebala. Mo bukeng ya ba Filipi o tlo bone morena Jesu bana ba Modimo maemo a gae, gore lefatshe le ga nne le sa mo itse. Philippians chapter 2 verse 6 e motlhalosa yana e re, yo e rileng a le mo setshwanong sa Modimo a seke a kaya go tshwana le Modimo ya ka thopo, mme a ikamologa ka go tshola tshwano ya motlhanka, a nna jaaka batho, a fitlhela a tshwana le motho ka maitsholo, a ikokobetsa ka go nna yo a utlwang go ya losong e bong loso la sefapano. Ke ka moo Modimo mo godisitseng mo go fetang, wa mo naya leina le le fetang leina lengwe le lengwe, gore mangole otlhe a khubamele leina la ga Jesu. A dilo tse di tswang kwa legodimong le tse di mo lefatsheng le tse di kwa tlase ga lefatshe, lelo le melongwe le lengwe lo ipolele gore morena ke Jesu Kriste, e le go galaletsa Modimo rara. Out of all the people ba ba neng ba sena taba le morena Jesu, but Modimo bana ba Modimo a bona boikokobetso ba ga Jesu, a bona maemo a tsaletsweng mo go ona, a bona se maikaelelo a gago gore e rile ga Modimo a re ke mang o a tla rielang kwa lefatsheng, a re roma nna, Modimo a mofa leina le le fetang maina a otlhe, la mofa leina le le khubamelwang ke mangwele a otlhe, a mofa leina le le bolelwang ke melomo yotlhe. Ke batla go go bolelela ngwana Modimo gore se se tla mo bophelong ba gago, it is a greatest thing, e leng gore le dira tsa gago di tla bolela ka melomo ya tsona, di tla bolela ka melomo ya tsona. Gone yanong batho ga bana nako le wena, gone yanong nako ga bana space sa gago, but I want to tell you there's a big change that is coming, ya gore wena dula o ikokobeditse, o sekwa tlhakatlhakana, o gopole Jesu, o itse Jesu, o khubamele Jesu. O tla bona ngwana Modimo, lentswe la Modimo le re ikokobetse mo pele ga morena Jesu, ene o tla go phagamisa. Those who are going to humble themselves ba seke ba mo lebala Modimo, le ene ga a kitla a ba lebala. Morena Jesu a sacrifice ka bophelo ba gae, a sacrifice ka mo a gorogelang mo teng, a sacrifice le ka leso la gagwe, a bona gore a swe mo koteng ya sefapano. Se se re rutile ngwana Modimo gore a re ikokobetse nna le wena, re ikokobeletse Modimo, mme se re rutile gape gore re itse gore Modimo can use the ordinary, re itse gore Modimo presence ya hae e teng bana ba Modimo le mo mafelong ao a nyatsegang. Presence ya Modimo e teng le mo dipelong tse di modumelang. Se se tlhokagalang fela ke gore ngwana Modimo bjaaka morena Jesu a ikokobeditse, le wena ikokobetse, o rate Modimo, o kgomarele Modimo, o seke wa tlhakatlhakangwa ke maemo a tshosetsang bophelo ba gago. Modimo wa rona ga a fetoge, Modimo wa rona wa re rata. Bona wena Bethlehema, o monnyane mo ditsontso tsotlhe, mara mo go wena go tlotswa kgosi e kgolo. Ke batla go go bolelela le wena ngwana Modimo gore even out of your life, for the sake of God, something big is coming, something that will shake the people around you, something that will shake batho ba ba ganetsana le wena. Because Modimo wa rona is not the respecter of men. Ga ke Modimo o e reng ga a tshepisitse selo le ga se ka tsaya nako e kanang kang, mme sone se a diragala. Ke a rapela ka lebitso la morena Jesu gore Modimo wa rona, ke kopotse go fatse ngwana gago keo a sentse ne a dumela lefoko la gago, a dilo tse dintle di mo atele mo bophelong, a dilo tse dintle di diragale Modimo. Bjaaka Tafita a boletse a re, o teka tafole mo pele ga manaba a gage, senwelo sa me se tletse se a tshologa. A gonne jalo Modimo wa rona ka motlhanka wa gago wa go reditseng gore bophelo ba gagwe a bo fetoge ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Re dumela gore Modimo se se etswang ke wena ga gona ope wa ka se fetolang. I want to say mo go lona bana ba Modimo, change is coming to your life. joy has come into your life, fulfillment has come into your life. Kalibitso la Morena Jesu Kriste wa Nazareth, ra leboga. Ke Bishop Lucky Molanto mo Mispa Bible Church. Ke batla gore re bo re bona ne re kopane gape ya ka metla mo 0721350708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.